Fili, bom bom ba, next season kulisana doba, haye.
Yeah. Nilimshon kichwa tu, kengizadi kisoko na shingo. Geus wako leo na dai tu kumingo. Zigo, ikondani ya dera kuzijigo. Anadai lamba mwiko. Bahali yake. Bahali yake. Bahali yake. Chum 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 kuchum nisha za madipen. Bahali yake. Bahali yake. Bahali yake.
Hey, Mario Anzenza, mi boy Johnny Danger. Na waka kama star, na wakata bila reza. Mtaro, mokorino bila pesa. Ay, ay, yeza, yeza. Mindo boy wana die ya naringa. Mindo rider madem bila dinga. Mi ucheza defense bado winger. Second hey, your best hey, rapper bado boy. Best singer. Hey.
Nyanya, nyanya, fago, fago, mpwenya, mpwenya. Karo, mtaro nisimenya, menya. Anaturi na jegi kama vela, vela. Akinyesha, hapa mfuwa ni El Nino mcheso. Hapa dada ni wanginyo, ana maringo na pungi mviringo. Alimeza njodika kwa makwa shingo. Bahali yake. Bahali yake. Bahali yake. Chum 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 kuchum nisha za madipen. Bahali yake. Bahali yake. Bahali yake. Chum 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 kuchum nisha za madipen.
Hatari, hatari. Sign mikafunga mafutani. Izo mzinga ni mwagie ndani ya jagi. Leo vast deliver location ni Pumwani. Sezi kaf misi Magufuli. Baba cheki dem anaturi bala. Kushtukia hana atafuthi ala. Shada kunyanyia sokoni.
Ni kila mtu na manzi yake. Mwenye hana pambane na hali yake. Yule bedupi mashadake na mali zake. Khatu nikajabaz melibuka kama bomb. Brdan dan vela zililandi run. Walai bahali yake alhamdulillah. Niku nomadi cheki vile wanajificha. Zilibuke kwa sana bam bam chikicha.
Bahali yake. Bahali yake. Bahali yake. Chum 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 kuchum nisha za madipen. Bahali yake. Bahali yake. Bahali yake. Chum 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 kuchum nisha za madipen.
Nikonga mangi sana buda jiachilie. Uyo nyanga kona nyama mkatie. Sumkatie. Sija unga mbia exa niachilie. Ea demu wa mbali ya mani wanyanulie.